manako te orokohanga o te māramatanga.
Kua timata he, kua timata tia kētia ngā mahi whakanui i a matariki, i a puanga hoki i ngā takiwā huri i te motu. A e whātoro atu ana a manako ki ngā kaikōkiri o tēnā takiwā, a ki te whakarongo ki ngā kaupapa e tu ana, o kātu ki o rātou ake rohe. A no reira ki a whakawhiti atu tātou ki te taitokerau, ki te kaikōkiri o ngā kaupapa matariki, ngā kaupapa puanga, ngā kaupapa maramataka Māori anō hoki, ki a Ruben Taipari, tēnā koe.
Tēnā koe, kia ora tātou i te whānau.
Hei wāwahi i a tāua kōrero, Ruben, e mōhio ana au kei te haere tonu ngā wānanga o te rawenga i tēnei wānei. Nō reira, kua pēhia ngā wānanga kohori ake nei.
Ai, kia ora. Tēnā a tāhua te kaupapa, te wairua o ngā o te tirana o te rawenga. Meharo te kōrero mō ngā tōhunga. E te mea te kuaretanga o te reanga tēnei wā, e are he raru, te kuaretanga, he kōrero noiho mea mō te wānanga, te reta take o te rawinga, a ki te whakamārama te reanga hau, me te reanga pākeke, e pāna ki ngā tikanga mō tātou matariki puanga, mea ko te timatanga o te tauhau hea ai, tai atu ki te wātaka whānui o ngā marama katoa o te tau, marama tātou hea te tikanga mō tātou i hotoke. Tikanga mō tātou ki koanga, raumati me ngā huru, hea te kaupeka, te kaupapa mō tēnā. Nā reira he pē ki kōrero i ngā tōhunga i taimai, hei a rātou te kōrero, mena hea kōrero whakapapa, ko rātou tēnā. E tai o ngā tōhunga kōrero mō ngā whakairo, mea ko te ngā atua Māori, o kōrero e pāna ki a tāne nui arangi, tāne mahuta, tāne waiora, e rā kōrero marama te wānanga i pāna ki tērā, e wānanga mō ngā whetū marama. Engari mea to tino kaupapa, mā tātou, ki te marama te wānanga, ko matariki puanga e mea tīrami i te rangi, engari, mea ko te kaupapa ki te hono, te wānanga ki te whenua, mā tātou i tia ki te whenua, mana ki te iwi ngā marae, kia te hono o te kōrero o whānei marama, kia tātou ki te whenua. Tira mea wānanga nui, wānanga pai.
Tēnā koe, i ahau e tiro ana i pukamata kua ki te au i te nui hoki o ngā mihi kua rere mō taua kaupapara. Anō reira, heaha ngā rere kētanga o te rā momo wānanga o te rawenga, a tēnā i wānanga kē atu?
Mea rere ki tēnei wānanga, he wānanga tikanga Māori o te ao o mua. Horekau he tohu, horekau he reanga, mea mona te maiti mokupuna ka mātua tohunga. No, mea whiti kōrero tahi tātou e te whare, mea mena hea ki te akarongo, pai akarongo. Kaore akarongo pai ana, noho whakatā ki te taha wai o tērā wā mō te whānei hihia. Mea rere ki anō hoki ko te tikanga kuhu mai, kuhatu, haere mai, aha kō kowai, aha kō nohia. Engari, mea kia tiaki te kōrero, te tūmanako mō te rōpū o wānanga, he tōhunu tēnei kōrero. E nei tōhunga i tai mai i ngā kokona o te tai tukarei te whare tapu a Ngāpui, e ona oranga nā te wā roa e noho rātou i ngā wānanga e te rekereke o ngā kaumātua kua pāhuri, ki te whai whakaro whai mātauranga mō tātou. Nā reira mea te honore. Te honore o tātou wānanga i tai mai ngā tini tōhunga, tū ki te kōrero, te tū ki te tautoko ana hoki, te haeringa, te huarahi, parata huarahi pia, o te reanga hau, he a rātou ngā whakaro Māori, tikanga Māori, hohoni kōrero te tino Māori, te kaupapa o te rawanga. Era kōrero e mea puta mai o etai o ngā mea, o ngā wahine, te kīpai te whare, o ngā wahine e tai mai, kore tu kaha ki te kōrero Māori, kaha ki te marama te wānanga, ko ngā wahine te nuinga, taku mihi miharo. Ki ngā wahine he kaitiaki rātou mō te maramataka, he kaitiaki rātou mō te whare, nō reira, mea taku honore, e taku whakaiti ki te āwhina tautoko te kaupapa o te raunga.
I a koe kōrero ana mō ngā kaupapa i te rawinga i te wānanga rāheanga akoranga nui a ka puta mā te hunga ka tae atu ki reira a tinana nei.
Ah, kia ora. Te tini. Tini maha o ngā mea kaupapa, me ngā whakaaro, porepura rānei, te maramatanga i te tuatahi mō te rangoa, te rawinga, ko te rawinga hea te haerenga o te wānanga o te rawinga. Tuatahi me timata, te hea te timatanga, ko te rapunga. Te rapunga ki te kitinga, kitinga ki te whāinga, whāinga ki te whiwhinga, nā te whiwhinga ka puta ko te rawinga. He tino hōhonu tērā kōrero, no hokianga a rere atu mākiha, i tuku ki a mātou tērā wānanga, nā reira he wānanga i roto i tēnā. E ara te rawa nā te wānanga, ko te wānanga, ko te kōrero. Te kōrero tahi tātou wanganui i te pō, horekau he moe, e te mea ki hai moe mo te kēhia tātou ki te hono, ki ngā kōrero katoa. E me te kōrero te pō nui, pō roa, e ra momo kōrero o ngā tohunga te hikaka, hia kai o te wānanga ki te hakarongo. Nā reira tērā e te tūhine, te maramatanga māma noi hoi i te mea nō tai tukurau tēnei kōrero katoa. E ara nō te wāhi au whānui, nō konei, nō ngā muri whenua, nō te hiku o te hika, nō te tai tukurau e nei mātauranga. Nā reira, me hari ko te nākau ki te āwhina, a tai tuku te wānanga.
Ka rawe hoki tērā. Hei whakatipe ake i a tāua kōrero Ruben. E tuwhera nā tērā wānanga ki a rāua hauma e whāiti rānei ki ngā uri o te taitokerau anake rānei.
Ona, mea, mō te whānui, aha ko tērā engari, mea taku pauritanga, mō te reanga hau, kuare mō rātou, nā rātou tēnei kōrero, mō rātou tēnei wānanga, tērā taku tūmanako, engari, mea, mō te ao whānui, te kōrero haina mana Pākehā, haere mai, engari, mōhio, whakamōhio rātou, e te tikanga o tātou wānanga, noho wahangu, whakarongo pai, āwhina mai, āwhina atu, era mea momo a tikanga i roto i tō tātou wānanga. Ahako tērā, nei mai hara mai, piki mai rā.
Ai, mihi ana ki a koe e nei kōrero whānui au mō tēnei kaupapa. Nui whakaharahara, Ruben Taipari, tēnā koe.
Hei, tēnā koe, kia ora tātou.